kaini bambi ni bambi sintu kipiga tunaiwacha maridadi.
Ya ya ya,
wanatuita mabani kwani tumeshikwa tukachiliwa mara ngapi?
Rada ni chafu na sisafishi, hii budget itoshi ukikuja kwangu na feature dish.
Ya ya ya, rende ni chafu achachisha nini, mimi ndrache mtu wangu na sababu ni staki rafiki.
Underground still superstar, ha, unafanya mbaka marapa wanashtuka style zao. Niko full mzuka, neza fungwa duka side zao. Vile mi usuka, mindio sultan, you can find out.
In maji moto, sufuria ya pili, situ lipua kikombe, kitu nyi mlipua ni pena mbili.
Yo,
today na sim sensi, bila sim sima, tuko east na tunashikisha ati kushinda meru mzima.
La 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 la, wrong rende.
Yo yo yo, yo yo yo, yo. There's a jungle out there na mindo monkey king. Top of the top kwa killer list, checky marking scheme. Na wacheka jumacho zangu zu checky micro things. Sijeka ngatati na ugopa ku run out of skin. Muwak for extra cheese, ndo nipatie pedi pie. Mistari zile fresh na wrong rende, misi ule mbast. Studio kit is very fine, wacha ni verify. Changa kwa Jerrica ni kitangazia Beringa. Very fast, nilikuwa Ramafala kun derail. Mi vacation CBD, nye ndeni ole sereni. Yani ile guas, yani mithilia electric train. I took a step yet again, onene mi terrain. Mubeba stokia mwezi yote, wezi nipata na plug kando shock day. Vela ilidunda, ah, ikabaki ni rokote. Jusuki wakisha kama Catholic church kando zote. Sisi tuko on, tukwe high, tuende heaven kama monk. Hawanoni na wako lunch, 247 kama thong. Nina lang effect, leo nataka blood. Antapana bong, tunazidu both wakolo kwa kiko kill mbaka loko. Nota less your asshole, luku zetu ni kwe sabu maweng. Ambia Arsenal, tuliachia abu mayengs. Babu aswale, I'll rather die or ni exile, niende away.
Wrong grand, yeah. Man,
yeah.
Do,
yeah.
Wrong, wrong always, tuko mavitu poleni. Uliza maswali tuna majibu already. Na kila mahali ni kuharibu zoeni. Bongo kiwa mbali kwa karibu komeni. Na give thanks kila siku ombeni. Ni fitness juu ya instru zoezi. Na kwa maheta bado bifu ndongeli. Waga ninatesa kauna issue bongeni. Ain't nobody that can do shit like me. Best in the game and the shoe fit nicely. You dissed my name, I took it lightly. Misi kama nyinyi snaga chuki na life G. Nataka shamba uko na nyuki na wife. Lakini bado nanda mwana magrupi hawaishi. Nina furaha mina do shit na like. Wewe bado nangangana kunitusi kwa IG. Wako ketepo ameshindili ya mafumbo. Buda pereka hiyo injili yako uko. Msupa wako ananipigia pigia. Nkishika ndaipiga taisikilia kwa tumbo. Neza pata nikose maniga, who knows. Na imba kala koste na wapa full dose. Whatever happen let it happen. Mindo mtoto alipewa gawembe akaishape. Hey, I really think you're misplaced. I work hard, I don't sleep, I got no weekends. It's fucked up, I see no one cares. So sad man, I even drink more these days. Bro, we was fine until the money came. It's always a wrong time fam, nothing changed. Na kwa machodhi I be warning them. Usidhani hii maumbi yetu itakuwa all in vain. Na kauna ngori enda studio na unidis nani. Ulimari game domani imeshinda ikimiskari. Such a shame kuna mahaga wana kiss. Aki siezi pigia binadama goti miss yo Chris darling. Jukila siku niko hustle nikisaka sipati. I'm just a person ati mziki naeza chia katikati. Checking passion skizi ni kiki wana tafta siganji. Wengine ni passion, wengine ni fashion, mimi kwangu ni kazi. Nikikam ni nakam fiti. Cake kwa drum na jaba ya 150. Niko mangwa ijo na mademu arrival. Mikono kwa bible nkiwa kumbusha wantishi. Deep CBD but you can't find we. Si udishiki G hapa unawi. Manze misi kivin jumi ukawia. Buddha boss hii CBD hii ni uchawi.
Mix ya mahindi maharagwe suwekanga dania ndani. Hakuna beef Indian maharaju neza dania Gandhi. Mnaguwa ya wrong rende imekwisha tikita kama. Hakika nasikia paranoia ndo utamu wa bangi. Dini kwa mboka ifai, wrong rende ndo mesao si deny. Sindo mambuzi gods na wachekiwa na goya kihide. Yupuzi ni meritaya, uzi ni mehaya, light up kush tu medihide. Dini makutesa lolo, gita muri, tumeamua yo. Without any choice, nilijipata kwa giri mtani bila kujua bro. Petisha hiyo ngoa ipali, tunaenda tuanze kuzama. Arif ni mtoto wa sheri, wanatafta na askari aligeuka skario. Yo, hata malaya kilala analipo, nasikia kai metoka shamba, lele kilala inalika. Basi sikiza mjango kijoo kutakulwa. Madmunga naishi kwa jungle, Georgia tanyuri. Kidroncha linda sumanda woko apparel. Jumkosi kwa kikosi na nikocha. Moro ni XK yao, yuka ringi mpini na itos. We ukija kampia na Trisha, we na kushomlete na nidos. Shik toka east ni hirende, rongana ni boss.